Jotamani Alhaji Malifu.
Doyo Stijo Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde edem talatare noga ejoy lewru fevriye hitan 2025 yamde sappo ejid yablike cinema chapanay ejoy maison la presse pamako don yicino am kabaruji de kigir hande woni alisi se kanko sedum daw wontu ogi jande to rafi pamoral ka ana hakune gollirgal modo kuma nido kabaruji bilid e bilki sambe chaldi leedi amen di kan e fedde fema futo na hebe balde seda jom e be gondi nildundi le batakeji dibe jabondirta le mudum ko nawri bangal faaba mu ya feddina min udirta USAID le leedi amendi ka gouvernement leedi amendi holiti wiidana heba duubi didi jom wala fu bataaki mu sin hakkune mudum e galdo gollirgal o narda kanakobe leedi amerika wada imadaraji fa tewta andure yimbe le jiwbe ndido jawdi naba du en yeso sariya yenno dirgol edo bem andeto yo hunde kebune dole sanne le nyaroma hande o hodo fu won kutteje mudum mo ngaram bedrade faamu e le journal amengal sekrabe heedi be dum sembe kabaroji dum joganon kiki hande bismillah modom e hedare dum holti om jom do kabaruji de fuddata to rafi pamoral ka ana hakkune gollirgal modo kuma ni do kabaruji bilid e bilki sambe chal ile lidi amendi kany fm de fema futo e do pelle didi kany en ka ana wondi neldo ndirde bataki jana heba wakat jom dibe jabo ndirta le mudum manjalcina do chakiter o do bem ande to o ka de do fedde holliti wiide fema futo huna fufati wada so landina kawrtal mudum modo mo ndirta assemblée générale extraordinaire taw konjale wada ka tafum fewde en golliji mudum di yartani fa kebe famtal kedda Omar Wagel
ile le balle jabbinode fu ada mata bataki jani jaha e gede didde fu e pamindira e fe no boto hani wadirede ko yawi ko noddita assemblée générale fedde fema futtinde holliti wiide yo association non kanye fifa do golliditta wadan gal do kawrtale no ga e jetti lewru février warurdu suudu humunido kabaru birki sembe celle leedi meddi di jabanay di do golleji be bi fati o do boto wada fati fe hunde do waylite ko nayri bangal figol ballon le nokko yella jamane do hakkunde gubede bataki goddo kasen iwri suudu ministre humunido kabaru birki sembe celle leedi di be bi ko ndiali wadde ton fa fame yella hon laamu fema futu wori fedde fema futu de jabi ko do bataki holliti wir sariya fu hokkata de do fedde warde wadde konjali le nokku mudu en be biidu fedde fifa de jabanta di do golleji tamede mbaawi wiide figol bolon heban cadel le leedi maldi le ko warta ko na wattu jono jababo matit le botuma be ngado aljumaare warorde
le on do wattu goto do fulami be club ngaji le leedi amendi kam en do holliti metti mu em sanne fewde e dido anyaaji de fedde fema futu bammi be kolliti dum altinere kenyem yeso nantino be kabaruji di be narda fedde fema futu ne tinno tidina seriaji di jodi do mudum di borto fa labadu anya mudum mo bammi ko nawri bangal landinde gal do kawtal modo noga e jitti lewru fevre ngar wondu gajaba sise kany woni lami do fedde mi noddirta ayes nyorul nyalom hande o wonko haltan julet kulibal kede usman nyalibuni
la federation malen de football
gollede humaninde ballon linde handen an jogi chadele illa fedde de joina noga e jena lewru uti tan 2023 biro o walda e gollude lebbi sap jitti handen labi naytan woni ko be ngadi batu tawene sariyaji kultivide fandi fule lewru batu goto an hani wadede kanon wana non dum bondi wadirinde fewde e majjun gollede laamo humunide haybugol bal kuminde haro chaldi darti be teddina di sariyaji komite o jabe ki wide teddinta hala mabbe ko weldum watta nen hono dum latto joni rafite dingol di sariyaji
no respect no text
ido kabaruji fu ono babe hebule dum do beme ande kesse edo hello amen Facebook na do konto X leedi amendi holiti wiide wala fu talkur mo sinine hakkune mudum e fedde ne noddirta USAID dan heba duubi didi jom soodu ministre kumani do kabaruji hakkune leedi amendi kay leedel kedil adnar Allah no holiti dum altiner le communiquer mudum goto mo wadi o do kabaru kabe kolliti dum caggal ko leedi États-Unis holiti sappo e joyi lewru février bittindo wiide immini faaba muya mudum fewde e leedi amendi di jawdi di adadu mudum warta milioji sappo e naysa a wasiti dum e yotto milliardji jetti CFA fa keben famtar an ko kalifa goita hebani am do majjon do festa modu sama siku
ministre kundido gulde la kundi leede holti wiri le malindi moti hore mayri gilla duubi di sinugol talkuru duubi joyi faaba mo fanda mudun yo yirwere bangal gullirde leedi amerika humnide yirwere lekkat anarundu usaid kumen ko o beedi wiide gulleji yogaji buri fuf bilidi gondal taadinama sabi rafitedin gollo gedde yogaje dati yogaji golle leedindi beedade e juhaade ngul do humputingol leedi amerika ministre gulde la kundi leede ɓeydi wiide holliti laamiɓe leydi États-Unis laɓɓinde oɗo kabaru o. Banggal muɗum leydi Mali ndi woyti ko dunno nawtorgol ele yiddugol saria fa ba yiriwere hay faɗo darnade amsaɗɗaji guɓete Russi en e yiddude ɓamtare leyɗe. Banggi goɗɗo ɗum gouvernement Mali dardi laamiɓe Amérique hokkude aadi noddude e saria yimɓe le gaɓɓe jiiɓu oɗo wakkani kalisi ɓiliɗi amsaɗɗaji tirusiagal kedde annaru ndu le Mali e kañi leyɗe goɗɗe AES. Leydi Mali ndi sakti hultinde no wondi jaati e hakkillaji laamotoɓe heyɓe mo fanna muɗum yo laɓɓinde e huncande hoore ɗiɗo fabaji ɗi.
Fedde joƴinade fa winda dewtere garore huncande hoore kabaruji ɓilliɗi e jaam kañum huntodirgol malinkoɓe kañum kana wondi jokkitade e jiide muɗum wondi jokkitade e jiide hakkunde muɗum e inde ande em leydi amen ndi. Noga e joyi lewru février ndu o yeehi yiidoyde e fedde kumaniɗo kabaruji ɓilliɗi e keeɓe yimɓe fayeto fina tawa yimɓe kayeto fina tawa kañ e hawaluji le nokkule mum ɗe. Ngal ɗo kawrtal hakkunde makko e ndeɗo fedde ka himmeji kewɗi woni kolitaɗi ley hemle dewtere Yakuba Katile kañum woni laamiɗo oɗo nokkule ñalawma hannde o wonko o haltani ziyadata mayga keɗe Mamadou Sama Sekou.
Min beltake sanne eko yilaji yogaji gattanama hakkillo hultinde anniya lobbo rentinde golleji ɗi yimɓele hewɓe ka ɗum fofi tawede pottal hakkunde mo'intingol e sakkade heddilatade tiɗallo mawɗo na hani ɗum ɗo pati jogoro tan hono gollirgal ƴettogol boppuji ƴaɓɓiɗi ka ɗum jogoro ɗum hono kakol teddagol fitinaji garuji nden haybude wattu dumide hewtagol jaam e gondal sembinagal hultogal yilaji mawɗi jamare nde. Mila wiide ko sakkittete gollirede nduɗo talkuru huli tan hutumaku tinnare e anniya golle ɓiɓe leydi ndi minaade janggo meɗen tuggiɗo dow saria e kaltidal wattu foof.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondel ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume Uni e kañe coopération Espagnol.
Yennodirgol do beme ande kese ɗe kay hunde keɓune doole sanne le ñalawma hannde o. Yimɓele yogaɓe kañum en ana yenna yimɓe yogaɓe do beme ande toto tawi kañum en kasa ana dari yesso mum en a bada wawa wiide ɗum en koɓe mbiyata ɗumen do beme ande to hoɗum fu woni kutteje muɗum fa keɓen famtare anni ko Amadou Adama Amadou Haydara heɓani en dow majjum no feci tan Oumar Waygol Ousmane Niali woni
sikie écuran
ko ɓuuri fuu mettude e yimɓele baali kiɓe kañen jettaɗe le beeme ande to ana jindidira ɗum moƴƴa fewi kono ayiri banggal birki meɗen
attente à la pudeur
yo haalaji bala fane andiɗo kabaru fina tawa gonɗo joyla faw tindina ɗi taguji bonɗi foje tan juggora andiɗo kabaru neɗɗako holti wiide yimɓe kane hokkede hakkillaji lobbi dow beeme ande ɗe hannden muyɗo fuu ana wawi halde
ɓeɗo yimɓele wakkatiji ɓen jennete a tawa so ɗon dardi wala fuu koɓe mbawi wiidema laati sababu muɗum beeme ande ɗe no gorjino iɗum wonde weltidi yimɓe hewɓe no tagguji muɗum
gurdawno comportement aujourd'hui
heyɗi woni e hakkillaji yimɓe nabboɓe dow beeɓe ande ɗe yogaɓe min landi hakkillaji mumɓen ana ceedi dow majjun ka hewɓe kolti wiide haala yogaji ɗi ngala fuu ɗo kaɓɓi
min mi debbo noon mi wawa wadde le beeme ande ɗe hedde miɗa yennidire ɗum moƴƴa feyi yaage mawɗo dum sa ƴeewi yimɓele gaɗoɓe ɗiɗo golleji fo a tawan yo yimɓele wona biraɓe noon a tan galleji ɗiwate muɗum ɗidu birki wala li hen min kay mi ɗiɗi ƴewde ɓeɗo yimɓe ele jaati saabi de wakkatiji ɗum jalni eɓe kala kabaru tarikiji ɗum moƴƴana fi yingo leydi
meɗen.
Bala fane andiɗo kabaru finatawa gonɗo joyla holti metti muɗum e ɗi golleji ɗi o wi jadata e finatawaji men
ɗiɗo ɗati moƴƴa ko nayri banggal finatawa neɗɗa ko andali nokku meɗen o gañe denɗirago e ko nandi e muɗum
nawtiragol ni beɓe ande ɗe ana wawi wadde torraji dow saraɓe sakiraɓe ɗum heɓene jogola andiɗo kabaru neɗɗa ko foje tan juggora holti nabboɓe dow beɓe ande ɗe ko woni e hakkillo mum ɓe hakkillo makko haɓ muɗum wawa waɗede caggal muɓɓen
arandini ɓeɗo yimɓele cekkiti muɗum moƴƴata fewi cekkiti sukaɓe muɗumen du no wordi saabi de fe goto yiiɗa laatade ɓi jennowo le beeme ande jennowo no heɓiri fo sa ƴeewi hande beeme ande ɗe ana yoppita sanne homo fu ana wawi haalde hen ko heeɓi fa ɗiɗo tiɗalaji heɓene jogola yimɓele wonɓe le beeme ande ɗe jaati goni ko kana yiɗude ɗiɗo kabaruji bakkiti
fadde yimɓe keeɓa faamu lobbo dow nawtoragol beeɓe ande ɗe nawtoragol ɓonngol ana jokkini wadde ɗum ko watta torraji
ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗi hannde honono andirɗon ono mbawi hollitidde en ko woni hakkillaji moɗon banggal no golleji amen ɗi yartade oɗon numéro o gaɗam capan jiɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyyi e jeegom capan joyyi e jeegom min gaɗan ko min mbawiɗi fuu so noddi oɗon numéro fa mi kuncana hoore ko woni himmeji moɗon oɗo journal kay e magasin ngaro jokkitade joom o fuu ono mbawi hettade ɗum ɗo gollirgal amen ngal mi noddirta kuna fuuni o gaɗan 37321 mere mere no ga fanɗi ka fuu kina tawrɗon buɗnoga crédit e téléphone moɗɗon on hono no andirɗon fanje fe nokku e seeɗa yewtere amen ne wara jokkitade wasalam samugol damaje leli hunde gondu heɓude sembe sanne leliɗi amen ndi ko sakkiti wadde ko 15 lewru février hitan 2025 waɗi oɗo kasara laatike sababu yimɓel capan joyom ko heewi yimɓel ɗalɓe aduna saabi oɗo kasara ndu fuu yo rewɓe goto ana hakkude mabɓe jaati bamunoɗo suka muɗum hono yimɓel fewde e ɗiɗo kasaraji gonduɗi matere leliɗi amen ndi le ñalawma hannde o pel rewɓe kañum en ka holliti wiide wajibi kena dabereji kantiɗi fiye fewde e majjum rewɓe du kañum en tewtene ko wawi gollude ñalawm hannde o yallan sela ko sorotale damaji ɗe fa keeɓen famtare ɗiɗo golleji fuu wordi annim ko laale tangara heɓani en do magasine amen toutes les formes du mali ñalawma hannde o ɗo fectango Sama Madou Sama Sow kañ e mi e hoorem hiire jaam
sira makalu yo gollo damaji to talatto le cercle kiñaba lamu kay oɗo inda galle woni hisuɗo e heppugol loope nokku damaji talatto faccintini e dow mette hono kaɗo kasara heeɓiɓe
damaje ɗe loope muɗum ana leefi ɗum watta so iɗi yurkitoɗo yimɓe no ɗum watta toon rewɓel kañum en wonno coro leydi ndi so ana tewta kañum gollal ngal ka farati ana e muɗum jaɗo to ka fuu ana taƴori ana wawi wartude hono ana wawi heddade ley hen
golleji goɗɗi foof min gala so wona ɗi damaji ɗi min kandi ɗum daranade kureji amen ɗum ɗo woni hakkille o rewɓe ɓe fewde kaɗo kassara laatiɗo sababu mayde ko warta capanɗe joyo hono rewɓe mabɓe kamar ɗum dental pelle ONG ngaji dardi heƴaɓe laamuɓe fiide dabireji uddugol ɗon e ɗonno ɗeɗo lugge nawtorade e likuƴaɓɓe yila dieneba dansogo yo rewɓe nokku o ekkintine golleji goɗɗi keɓe
ambe miñini
joɗo haalaji hani waɗede hakkude amen ɓe yimɓel gaɗoɓe ɗiɗo golleji yallamiɗe tottodira hakkillaji dow hen yimɓel golloɓe ɗon golle kañi so tilike ittude kañi mu en o ana hani ko udda lugge ɗe saabi mayde mabɓe yo helde galle golleji goɗɗi ɗo ana hani ko tewtene ɓeɗo rewɓel golle jardin wattude gala marde cofe kañi ko nandi muɗum
miñe semrey
kamar ɗum madame kuyate gundu sisoko hoorejo kafu mali ne darda laamukoɓe ɓe hebbinde imadaraji famingol fabade ɓeɗo rewɓe
kana koɓɓe ana hani ko tekkina lugagoji mu en ɗo ɗiɗo nokkule e kumpintina golloɓe le damaji ɗe faratiji gollal ngal dabareji kanɗi fiheede iwrtu mabɓe du faɓe kaɗa hono si ɗiɗo kasaraji laawi goɗɗi kasem dow ƴeewe ɗi nokku o e hoore ittude ɗati ɗi golle damaji ɗe hani jokkude
golloɓe ley damaji ɓe tama na teddini saria haybugol golle e ley nokku o kanko madi keyta keƴaɗo amiri talatu holti wiide wona noon worri
ɓe uddata lugge ɗe fay so won barmuɗo tom du ɓe cawrata ɗum so a barmiɗe nokku o so wona ɓe ɓamɓema e golle so darnuɗa ɗo e hoore ɓe ƴeewatama sa wona neɗɗo inde andedu hunde fuu watta so ɓe turto fa ɓe ƴeewe jaati fa ɓe ɓama du neɗɗo goto e golle li galle goto ni fa tawa joomum wonko wawi heɓude kañum du fa faabo yimɓe muɗum abbada ɓe gatta hakkille ka ɓe gala jaati ko woni faabade yimɓel ɓe gala bawɗe sanne
ñalawma jokkiɗo e kasara gaɗɗo toon o ministre kumniɗo rewɓe sukaɓe galle madame diara dieneba sanogo e kañe golloɓe woɓɓe gouvernement o darnukoɗe e ley nokku o hokki taƴural totodiral hakkillaji gaɗete do ɗatti dabireji yalla hadde hon ɗiɗo kasareji e ley ko warata teɗɗana ko halni honoroɓe amen ORTM
oɗo golle ko heewi muɗum fuu rewɓe watta ɗum yalla ne heɓa ko darono saɗɗaji mumen miɗi miili so kaltidal waɗama hakkunde amen ɓe yimɓel ɓe golle o woodani ana moƴƴa dabere heɓeneɗe yalla ɗati goɗɗi kasem ana heɓa ittede to mbawɗe latade sababu yirwinde si golleji goɗɗi kasem le nokku o fa haɗa hono si oɗo kasara
micna wiide imadaraji amen toyde foof yalla heɓde konngol golloɓe yigaji leydi madum ministre kumniɗo yigaji leydi ko war muɗum heɓa e lawol haalaji mabɓe hanno latade sababu ɓeɗen faamu e dow jogala gollirɗe yigaji ko sendi usine ngaji yigaji e kañe golleji damaji kañe dabareji sakkade ɗiɗo bonandaji tongaɗi le saria code minier